بسم الله الرحمن الرحيم waxaan maanta halka ku qabanayaa maanso cusub oo ugu magac daray dawlad maahan maansadan waxa ay soo baxday 15ka bisha agoost 2007 waxana ay tilmaamo cadcad ka bixineysa dawlad ku sheega embagati ee halaaga iyo dhibaatooyinka huwan ka wada koonfurta dalka Soomaaliya welina ku galgalanaya oo maalinba maalinta ka dambeysa ka sii daraya. Aniga oon faallada maansada ku dheeraanin, waxaan filayaa micnaha iyo ujeedada ka dambeysa in aad ka dhuuxi doontaan ee dhegaysi wacan. Waxa kani dawlad maahan, dan iyo xal toona maahan, dadnimo iyo sharaf maahan, dan guud iyo wanaag maahan, dalka horumarkiis maahan. Daryeel iyo kalkaal maahan, daacadnimo iyo karti maahan, dugsi lagu hirto maahan, damiir waxaaga maahan, dal wax dhisaya maahan. Dal jiri wadani maahan, hoggaan dayasho maahan, deeq iyo kuwa hoole maahan, darbi dhaxan celiya maahan, dal dalool kuwa awda maahan. Waxa kani dawlad maahan. Dariiq kuwa dhisa maahan, kuwa daweeya dhibbana maahan, dugsi iyo tacliin udba maahan, dawli kuwa ku xira maahan, darin kuwa ku dhigi maahan. Dacwo kuwa loogu tago maahan, daris kuwa dhowra maahan, arday kuwa daaya maahan, maato kuwa daneeya maahan, dugsiga iyo masjid dhowra maahan. Waxa kani dawlad maahan. Culumo kuwa doona maahan, diin kuwa xurmeeya maahan, diir naxiyo gacal maahan, hanaan dawladnimo maahan, kuwa daadihiyo bulsho maahan. Dareen iyo shida weeye, dad qaltaladi weeye, dadka baabi'in weeye, qaar dil, qaarna didi weeye, qaxooti haddaa duumeen weeye. Dalka habaneeyeen weeye, dalambaabi iyo rafaad weeye, dugaagu ha cuno weeye, ama duumo u dhimo weeye, ama darxumi iyo ciil weeye. Xadadka ku dabar go'a weeye, duumo jaban isku gura weeye, dabaasha oo hafada weeye, dabayaaqaduna silic weeye, adduunyada dawarsada weeye. Waxa kani dawlad maahan. Ganacsiga dumi weeye, xamaryaan la degin weeye, dukaamada xirxir weeye, ama iska daldalo weeye, sicirku daruuraha weeye. Dooniyay iman weeye, dekedda ku dhac weeye, diyaaraduhu faaruq weeye, garoonka ha soo degin weeye, haddii kale dollar bix weeye. Gurihana dalaqdhe weeye, daaqadaha ka jabi weeye, dad hurda u dhac weeye, habeenkii ku deg weeye, dollarkana baaro weeye. Dumarkana xumee weeye, dahabkana ka goosa weeye, ku durduriya qalada weeye, caruurtana dardar weeye, hurdada haddideen weeye. Waxa kani dawlad maahan. Dakaniyo dhila weeye, diri diriyo bulsho weeye. Dakaniyo dhila weeye, diri diro bulsho weeye. Dannaaniyo qabiil weeye, qaar darajo saar weeye, qaarna daldala weeye. Mindidu daabka weeye, halays dooxo weeye, dira diraale jooga weeye, kadar oo dibi dhal weeye, diktatori taladi weeye. Saxaafadda dami weeye, ama daba dhilifsidi weeye, dacaayadii fidi weeye, dembigayga qari weeye, dilka ha soo qaadin weeye. Diinta ha fidin weeye, runta ha daabicin weeye, dadweynaha caburi weeye, ra'yi ha sii dayn weeye, doodna ha u furin weeye. Wariya ha dirqi weeye, warka ha daboola weeye, sidaan rabo u daa weeye, ama dalka ka tag weeye, haddii kale dila weeye. Waxa kani dawlad maahan. Astaan ceeb durugtay weeye, dawlad dicisay weeye, duul halaabay weeye, danaystayaal guracan weeye, daba dhilif aan xishoon weeye. Dawankii geerida weeye, dilayaal heshiiyey weeye, dirxin nagu tarmay weeye, horseedayaal dagaal weeye dabarogan aan degeen weeye. Dalka cadow u looga weeye dilaayaal heshiiyey weeye daguugan iyo halaag weeye dabarjar qaran weeye dulli taariikhda galay weeye.